Nipe pizza ama nipe baga, kwangu giza, kila kitu na kusaga. Nyama niko full na maswaga mazaga, kila kitu nisha mwago. Nikupe nini baby girl, kwangu niko tight baby sir. Nikupe nini baby girl, kwangu niko tight baby sir. Yapo
wana chonga, chonga,
nina kupendaga. Nakino unanyonga, nyonga, nina dataga. Sijawahi kupenda, penda, kama we mama. Mana nisha sana karenda kukudanganya.
Jina, watatamani unani, nje utabaki mpweke nani. I saw mami umpendeze, shebeduwe mbaga wakome. Kwenye mifedha watakuwekeza, ai mama wajunie. I saw mami umpendeze, ai, kwenye mifedha watakuwekeza.
Ai,
come down.
Hey, mina penda haso kicheza, jicho kirekeza, kama vile una kengeza. Hey, napenda pia kujisogeza, unanimaliza, na feel kama nipo kwa Jesus. Napenda pia kujisogeza, unanimaliza, na feel kama nipo kwa Jesus. Basi che, che, cheza my baby, vile unafanya ni date. Basi che, che, cheza my baby. Basi che, che, cheza my baby, vile unafanya ni cheke. Basi che, che, cheza my baby.